waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
digniin ku saabsan kulayl aad u sarreeya ayaa laga soo saaray inta badan gobolka New South Wales, iyadoo oo la filayo in heerkulku qaybo ka mid ah magaalada Sydney uu gaaro 40 degree. Heerkul sare ayaa loo saadaaliyey meelaha ay ka mid yihiin Greater Sydney, Wollongong, Nowra iyo Gosford. Sally Scully oo ka tirsan Bureau of Meteorology ayaa sheegtay in guud ahaan koonfurta bari Australia laga filayo maalin kulul oo dabaylo wadata. Dadweynaha ayaa la farayaa in ay feejignaadaan, gaar ahaan meelaha ay halista dabku ku sii kordhayso, iyadoo ay shirkadaha tiknolojiyadu isu diyaarinayaan in ay u hoggaansamaan mamnuucista baraha bulshada ee Australia. Ayaa sidoo kale websaatyada la yiraahdo search engine-ka ee internetka wax lagaga raadiyo lagu khasbi doonaa in ay shucaac saaraan muqaalada qaawanaanta iyo kuwa dagaalada. Xeerarkan cusub ayaa dhaqan geli doona 27-ka bishan December, waana qayb ka mid ah dadaalka ay hay-adda kormeerka internetka ee Australia ugu jirto in ay caruurta ka ilaaliso inay si kama ah u arkaan waxyaabaha internetka ee halista u ah. Madaxa e-safety-ga Julie Inman Grant ayaa sheegtay in ku dhawaad hal ka mid ah 3 dhalinyaro ahba oo markii ugu horreysay si aan ula ka ahayn u arkay waxyaabo ay filimada qaawanaantu ka mid yihiin ka hor intii aanu gaadhin 13 jir, sidaana lagu caddeeyey cilmi baaris ay samaysay hay-adda qudheedu. Macahadka cilmi baarista kansarka ee Australia ayaa la siiyey deeq dhan $2.5 million si loo sii horumariyo cilmi baarista ku saabsan mid ka mid ah kansarada maskaxda ugu halista badan ee dalka oo la yiraahdo diffuse intrinsic pontine glioma, loona soo gaabiyo DIPG. Cilmi baarayaal ka tirsan Walter Analyzer Hall Institute oo Melbourne ku yaala ayaa rajaynaya in ay deeqdani ka caawiso dedejinta ogaanshaha kansarka iyo horumarinta daaweynta cusub. Kansarkan DIPG ayaa ah mid aad u adag in la daaweeyo, meesha uu kaga yaal maskaxda iyo sida uu ugu dhex fido unugyada muhiimka ah awgeed, taas oo ka dhigaysa inaan qalliin lagu saari karin. Taas ayaa sabab u ah ba la yiri in heerkiisa badbaadada uu aad u hooseeyo. Ripa Ray, gabadhan yara la yiraahdo 9 jir ahayd markii laga helay DIPG, ayaa xaaladeedu ahayd mid naxdin leh.
Your whole world comes crumbling down. At that point, I didn't realize that it was the worst possible tumor that anybody could be delivered, but
talo ayaa kugu cadaanaysa waqtigaas ma aanan ogeyn inay tahay burada ugu xun ee qof laga heli karo. Khibrad horena uma aanan lahayn burooyinka maskaxda. Waan ogaa in burooyinka kansarku xun yihiin, laakiin ma aanan moodin inay sida tan oo kale u sii xun yihiin, ayay tiri. Dadka Aboriginalka iyo kuwa Torres Strait Islander ee Australia ayaa halis sare ugu jira in ay ku dhacdo dementia, waa xanuunka xasuusta lumiya ee khubaro ayaa ku baaqaya in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo aanay dad badani helin baaritaan dhakhtar. Qiyaastii 2,500 oo qof oo dadka dhulka loogu yimi ka mid ah ayaa si rasmi ah loo ogaaday inay qabaan xanuunka, iyadoo la saadaaliyey in ay tiradaasi ilaa 5.5 jeer kor u kici doonto marka la gaaro sannadka 2011. Dowlad goboleedyada Australia ayaa toddobaadkan meel mariyey sharciyo cusub oo ku saabsan shaqaalaha xanaanooyinka caruurta. Sharciyada ayaa dhigaya in haddii hal dowlad goboleed ay qof ka mamnuucdo haysashada Working with Children Check, waa ogolaanshaha la shaqaynta caruurta ee ay sidoo kale dowlad goboleedyada kalena ka mamnuucayaan. Xukuumadda Albanese ayaa sharci dejintan ku dhawaaqday bishii Agoosto intii lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada garsoorka ee dalka. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia Michelle Rowland ayaa xaqiijisay isbeddelkan.
Now all states and territories have passed or introduced laws to ensure if someone is banned from holding a working with children check in one jurisdiction,
Hadda, dhammaan gobollada dalku waxa ay meel mariyeen ama soo bandhigeen sharciyo hubinaya in haddii qof laga mamnuuco hal gobol, laga mamnuucay gobol kasta. Hal gobol haddii laga mamnuuco gobol kasta, waa laga mamnuucay, ayay tiri. Dowlad goboleedyada New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland iyo South Australia ayaa iyagu horeba u sii lahaa sharciyo ogolaanaya in si wada jir ah loo aqoonsado diidmada ogolaanshaha. Australia ayaa ka shaqeynaysa faahfaahinta dib u eegista Pentagonka ee heshiiska AUKUS taas oo ogolaansho buuxa siisay qorshaha maraakiibta badda quusta ee nukliyarka ku shaqeysa. Dib u eegistan oo si weyn loo sugayey ayaa qaadatay 6 bilood in lagu dhammaystiro, waxaana lagu wareejiyey dowladda Australia. Wasiirka difaaca Australia Pat Conroy ayaa sheegay in hadalkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku sheegay in heshiiskii AUKUS uu si habsamiya u socdo uu ahaa mid dhiirigelin leh, isaga oo intaa ku daray in qodobadii muhiimka ahaa ee heshiiskuna ay si qorshaysan u socdaan. Heshiiskan 3 geesoodka ah ee AUKUS oo ay ku midaysan yihiin Australia, Maraykanka iyo Ingiriisku ayaa markii ugu horreysay la saxeexay sannadkii 2021. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in Yaasir Abu Shabaab oo ahaa hogaamiye ka tirsan beelaha Barawiinka la yiraahdo kana madaxa ahaa koox ka soo horjeeda Hamas lagu dilay magaalada Rafa ee Maranka Gaza. Abu Shabaab ayaa door muhiim ah ku lahaa qorshaha Israa'iil ee hubaynta qabiilooyinka ka soo horjeeda Hamas, taas oo ah siyaasad uu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu horey u xaqiijiyey bishii Juun. Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaga oo iskanaya natiijo ka soo baxday baaritaan cusub sheegay in mas-uuliyadda weerarkii Novichok ee 2018 oo ka dhacay Salisbury ay dusha ka saaran tahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Baaritaankan oo ahaa mid daahfuran ayaa lagu soo gabagabeeyey in Mr. Putin uu amray weerarka lagu isticmaalay sunta neerfaha, kaas oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka militariga Ruushka ee loo soo gaabiyo GRU, laguna beegsaday basaas Ruush ahaa oo Sergei Skripal odhan jiray sannadkii 2018. Weerarkaasi ayaa sidoo kale sababay dhimashada haweeney aan waxba galabsan oo lagu magacaabi jiray Dawn Sturges. Britain ayaa ku dhawaaqday cunqabateyn cusub oo ka dhan ah Ruushka oo ay ku jirto in cunqabateyn lagu soo rogo waaxda sirdoonka militariga GRU oo baaritaanku si gaar ah u magacaabay.
And this is hostile activity on our soil. We have to be in a position to respond to that. We have responded with sanctions. First time we've done.
Tani waa fal cadaawad ah oo ka dhacay dhulkeena, waa inaannu ka jawaabno, waxaanuna kaga jawaabnay cunqabateyn. Waa markii ugu horreysay aanu sidan oo kale cunqabateyno GRU. Wax saxa ayay ahayd, welina si dhow ayaanu u feejignaan doonaa, ayuu yiri. Ruushka ayaa mar walba beediyay inuu wax looga ku leeyahay dhacdadii Salisbury, inta isla markaana dhaliilay tallaabadan cusub ee Britain. Saadaasha hawada ee waddankan Australiana maanta waxay ahayd sidan soo socota. Perth ayaa laga filayay inta badan qorax 24 degree, Adelaide inta badan qorax 28, Melbourne qayb ahaan daruur 25, Canberra qayb ahaan daruur 35, Sydney qorax 34, Brisbane inta badan qorax 29, iyo Darwin oo laga filayay shuux ama labo iyo roob dabaylaale ah oo suurtagala 33 degree, halkii dollar ee Australian ahna maanta waxa uu suuqa lacagta ka joogay ebar dhibic 66 dollarka Mareykanka ah, ebar dhibic 56 euro ah, 1.14 dollarka New Zealand ah, iyo ebar dhibic 49 poundka Ingiriiska ah. Warkii Jimcuhuna intaas ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.